Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.
Sikutindi nzelu zanga kumapeza zofuna zanga sikutindi mpamvu zanga kumaposa azizanga chisomo 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 Kubadwa nziko lochimwa, mkolo ochimwa, zanga ochimwa, kula mugeto, ndia ndochimwa, dele kuchimwa, ndiza chisomo cha Ukala usapuzila, upanda kolo, gwira magobo, kuti uziya, kuti uvale, pipila lenti, zaka kumata, ndiza chisomo cha Amandi konda ne, machisomo, amandi songa ne, chisomo, amandi konda ne, Amandi songa ine Sikutindi nzelu zanga Kumapeza zofuna zanga Sikutindi mpamvu zanga Kumaposa azizanga Chisomo
Chisomo
Chisomo Chisomo
Badwa mbanja lolemela Siku sanka kwa nuku machisomo Ukala wanzelu kusukuru Sudolo wanuku machisomo Ukala panchito ya pamwamba Supuzila kwa nuku machisomo Alipo sanzano upuzila Akungo ukala ndi mapepala
Amandi konda ine
Machisomo
Amandi songa ine
Machisomo
Amandi konda ine
Machisomo
Amandi songa ine Sikutindi nzelu zanga Kumapeza zofuna zanga Sikutindi mpamvu zanga Kumaposa azizanga Chisomo
Chisomo
Chisomo Chisomo
Chisomo
Chisomo
Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.